uze sina jinsi jua nilipoteleza na uweza rekebisha gonjo unaoni nidhamini wendo dokta napiga magoti nielewe wala sitoki kubalie napiga magoti nielewe wala sitoki
kama maji ulilika kufunga break but now you think who I'm in the cake by the way what's this that you call the mess kwangu nataka nini kanyumba kamsonge umemisi mami tubonge you and me acha muda isonge juu tena to feel ama vipendi vimekwisha sebuleni kifata natoka again miniche sitoka remember the pen that you caused me lichoka ama vipendi vimekwisha sebuleni kifata natoka again miniche sitoka remember the pen that you caused me lichoka go
kumbali basi tuande tena.
Lolo kwenda zamani paka mi ukaniona sifai. You told me una another guy. You went to merudu una another lie. Ama vipendi vimekwisha sebuleni kifata natoka. Again miniche sisoka. Remember the pen that you caused me lichoka.
Napiga magoti nielewe wala sitoki kubalie napiga magoti nielewe wala sitoki.
Yo, God girl, na Kelsa, so na you with the more flavor.
Thank you, honey. You know that I love you so much, and I promise I won't do that again. Nakupenda sana.